ajoze inki bwai double pita ali wono mwana anumi omutwe eye byakozo mutima gogu setu se mwana kwe olinzi tachoka wempuliro babulira zendo bye baby na empulira njagala kufuneka bubentisa wabonye zente lo kufuna nze mulyo bulumi kuba kwagala byatala nkwagala nnyo nawe bino byenkola byatala nkusaba oloze ku mubisi nkwagala byatala nkwagala nnyo nawe bino byenkola byatala nkusaba oloze ku nze Wentulula mu maso go ndaba mu future yange walayi wansobera buli bwenkula banze ne mira mangota ebintu byobyonkola mabeyi binze bibine myokwebaka ngenda kulagalafu mikwano jojineta mwe kanti nkuwondera buli woda mbera nkulinya kagere kubere kutaya kupampa wempologome mpisiyenze naye mpulira njagala nkufuneka bubenti Bubonyi zente lo kufuna nze mulyo bulumi Kuba kwagala byatala, nkwagala nnyo nawe Bino byenkola byatala, nkusaba oloze ku mubisi Nkwagala byatala, nkwagala nnyo nawe Bino byenkola byatala, nkusaba oloze ku nze Sheka gaba futali Sirimba wa malayon zena Obula mubona wabutambula Obanda butamira bwenge Simanje wankola ngamba Oba kusali redua Esala njiteke muswala Mwana kwe Chichondaza Chichonkabia Mulipulira njagala nkufuneka bubentisa Bubonyi zente lo kufuna nze mulyo bulumi Kwagala byatala, nkwagala nnyo nawe Bino byenkola byatala, nkusaba oloze ku mubisi Nkwagala byatala, nkwagala nnyo nawe Bino byenkola byatala, nkusaba oloze ku nze Kuba kwagala byatala, nkwagala nnyo nawe Bino byenkola byatala, nkusaba oloze ku mubisi Nkwagala byatala, nkwagala nnyo nawe Bino byenkola byatala